the pot. Agaona mbuzi mazi ya makondwa agaona kwawa na fedu makalamanda koma songawa kuri satana sakti beza agaona tanzi akuti konesa njipata la mopanda manyazi tiga malila iye ama sangalala gadidi Matibatsa mai woti titolapa kumango chimwanzo mwiti masanga kumadiga beza vuto timafuna inu baba timafuna muwa endeleko wonse handende alibe chilindikizo abuso antendere timafuna muwa endeleso usowa hanaja.